baby, don't you be born. Eh, Osara Kachi. Aye, aye. Mami, uni tenge mwamene ni lili. Mami, uni tenge mwamene ni lili. Oh, pena ni makuya, pena ni makondro ita wea.
Yes, ha,
ah. Pena ni mauka moko moko nzoko is the way I am. Oh, ah, pena ni mauka oh senga la la ine. Nishi mwene ni rininde unicha ile chabe. Ah, unicha ile chabe. Eh, oh, ine.
Mami, uni tenge mwamene ni lili. Mami, uni tenge mwamene ni lili. Oh, pena ni makuya, pena ni makondro ita wea.
Unipona mi, nikupasa bose. Iwe nisiba, madamu wanga. Jaira kochabe, vene nijita. Ujaira kochabe, ile nikuponda la dabe.
Mami, unitenge mwamene ni.
Yeah, yeah, yeah. Nyao ya madizi, yeah.